It's Bob Maneke.
Omukwano kuchusa. Zeche saba chuka. Uoni kwa mwengwa.
Relax.